Simanye bieno mukama atachauliza tuyayanya kanyeko sicha kwasa buliro bulumi owechike chikambwenze newe mporoma chitange tashampuna kuzivu nyogwa twetibire chasa chino kwasoka mbato mungiri rusago ukubye rivaso kuja yabachayonka obuzivu bwegumu okufunganya bakadde wano lukomvu waddala mpawa anavumula lulina ebbeetu lunaawuka nembeebweru ne lwegirisa nga mpawagana nako kigambo kya nnaku ensi etula zaweeno vugalivansi oba ngenda mu maaso lulimi lwange oddobonkana engeri ng'eno lwenjagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambalo ewange mulabba ekyo naatuubya zaayooyo owengeri ezo ekijambulanga zino zajja wagika mu mbeera ly'enteeko fe ne twetagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nkugaliva nsooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyo mbakadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyo tetugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ndi marungi batyo buli omu amanyi bunoobuko n'obuddo juuzi nva wano ŋŋenda muzeebweru zigukidde landani natuuka ne germani owongo nasimbulaana bwanjawulo bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe germani ng'ali mu lwabobwe okukyusaamu mpozi abeera yamba gwe ffe empuunyiwunyi ezizungira gye tutalidde bibanja okuva mu bajamaika nnaggukira kairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazi mwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyo nnyo baava uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu bekwomusana mu mbeera y'obudde be ntuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omutaakugamba nti teri nseesinga eno ffe tuvugaliva nsooba tugenda mu maaso ggwanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'erifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvugaliva nsooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ndikulwa mu maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti enzira emukulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawansolo balina ensaabwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennono ez'enjawulo ani yali awulidde enteboggola ng'embwa mwabategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Biazibu wa desimanya na julira Umusangu kuna jokendo kuosa Tukendo kwezi libangira mizobe wanu Tulimi shuyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mba ifu bandangi Koku kwate migo kuruku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutunga enyi olulimi lwabowe Nimu matiza ntio yobu amarutu soma Ntarwe wakubira siruro chusa nyeza runo Chibafaba tuwekana mbwa marozi soma Kuwa kababwe vipulisi za mzevu Sabu ntegele bulu njisivu milira nzungu Nimizaba gunju futu za gara nyonyo Na eche chibagano tufisi za kate Urwa foku somese za ngabana Diyoke mtu na uzezo kumbara mazamazi Eze misai mitabike mizira bufona budu Abacho kusugura masanga na badu Baku tuwaranga rwampaka ya garobo no gana Nemize jechiri samanyi ndaba jafeyo Nijicha jivuna ama wanga garowe Wanote jari watu aliva dembe fe Mulimi lwago simio yogereza mogereze Wandi kulembe denkarara zabaika Jibu vane wenka na weba kuitani wanu Mkwe yogera kowe tusoka manya Mkwanga leongara mbulule nsibuko Sichogeza nkiso wali wabantu wano Habakuru dara mibine miaka Navu ya atasula kuramburu rambozi Dakika pili nga jabikiriza bintu ati Zenda bange bintu bino tubikoza fucho Fenomo na nkoro mchori no musoka Zino ndio za fetwebu za uliza buerere Mweka kaseni miza mwe muziwe ne kuchitiwa Nemulioka msoma ne mutoka neyo simanyiwa Okukubuze wa mwengo ya nukula tabo ya Nemwe diviza mtio buvo nensibuko Nevi okulu sebe mbio babu zenjatula
Tukuzansi ya fo watu jerega chitivya Okudaba damu ni miabadamba na bakedi Basebe imu abaganda na abanyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tukuzansi ya fo watu jerega chitivya Okudaba damu ni miabadamba na bakedi Basebe imu abaganda na abanyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua
Tuline mikoro wane wafe chenja uro Munga chigambo kuwasachi wangu wanyonyo Okuva mukuogereza utugendo chara Tuto kwanjulo kuwa irumsigo no kuza Muna fe ya kengu kengu ireza wini Kasu ze katia mbu wangu wabuchamani Oba ukulie mbuzi mbu kumi wumwana Babu yogera ucha na fetu waga rubi manya Tuzika tuwagi nyimbe tuwarulabana Tuwa ulevicha masiro kumararu Tulinevi kaye niziro no obupiro Era tubola gana wano kutangire vive Evi obu wangu wabiyo natuli monsenso Wanga mje gendo kwesi vya bazina Emi bara mugendo jitembutu Nezi tukunge mboga muziti abule muogora Anti mwezo na muzita ngomezi fuga Orulimi empajo kwetololere bintu ebyo Gwe muyondo ogunyweza n'okuwunda endabika Era ensanda ge kugira obufo bw'ensenso Munoonya kya bugagga ky'ekisinga kino Ekyatugemulirwa okuva mu ngalo za Mungu Mutandika okikubako obululu nga mmwe Musamusamu okutongoza engwira nate Diini ky'esomo abateeseza ensi eno Wabula abaasoma mulina engeri gye mulya ssente Enayo nsonga esasulirwa obudde Ku nnimi ze tulina wano okusukka mu ataano Kunaaba kuyiikiriza oba kufutya nkaki gy'ozebifo by'obuvunaanyizibwa kiba kya kife Okiweyako enkuku olulimi lwabobwe nga kimenya na tteeka obutawanuuza kuzeebweru N'owulira bakaayanira okukulembera ensi eno nga talina lulimi lwalambulula nga ye Enjogera bbiri ng'atankanira mu lw'abandi leero n'avuyanga n'abawulira tebafudde nayo Oyo kyekkere wa jabba busembiibya Mugundi muyive zaffe z'abalyako ki Oba olwa jjajjawo lwa kitumbaavu ngende babazukuse gye mukoppa ze mufukumula Buli adibaga olulimi lwe mukafiiri Enjogera ennyangu oba muli az'amaanyi Kitangaala ekimulisa obuzaaliranwa
Kimu kijabiikiriza ate okukifuula enzikiza Chimu chijabi kiliza toku chifure nzikiza
Lula ambike mpiso ulimite luogerewa Omuaga nyavuno mweto waziruba ule njatula Luku tundaburu kayu kanye chifamu koko Sote lulina cheruli mwaku walu uliru wane mukama
Mwani mzimbe vyo mbivu kabiga na kuweka Omusha kaliru haba nina bebei Habituma manya babera zarwa wano Mukama wandise motu welezu mlokozi Ni michezo
Nyini chikwa ya chwebu urabanande Teri agenda kufamu nsiza bandi Ujo tutende kwa kwa galibia feo Kumulimu kwa feneri betu nazara Obanga neba wansolo vagineza ui Na kugambie tebanga ntebo koranga mbwa Feza fene tuzifule bidibo mugwa Uvera anga fensi nefutachazawa
Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chipamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abanatini Nimineje zasivu kanja piwa gamba mada Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chipamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abanatini Nimineje zasivu kanja piwa gamba mada Abankumire Vugari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njene tulufute chidi omogwa Vugari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluti Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njene tulufute chidi omogwa
Njogerako ulirizanyo Mucharo yazikengo ezo mungi kwano jotu ulirani Akusabu musajja n'omubwazika Akwagalira omusajja ne wamuchawa tokkirizo kujjako nga fudde n'omuzikako Tokubanga balowo kye kitiibwa kyo Uliriza ate Mwami oyazikengo ezo n'akagaliko tubulirani Akusabu omukazi n'omumwazika Akwagalira omukazi ne wamuchawa tokkirizo kujjako nga fudde n'omuzikako Dwa kubanga mwakazi wache jiti wacho Wampaka nyangero mpita mlaru Tukulinze tukula vile kuo roli mwazika Amazi makeko genjo gedenze Nge mikwane jebweru misi jamaka Mubita ulamaka jejikule mbera